ngiyakhuza wena manager wena bengicela ukubona isiphali sakho phela sam
Sotaga, Sambe Pela, Aya Sam, Namuke, Sotaga.